yavela inkunze sizohlukanisa wena ibambe iqini izulu seliyahloma ikhala ekhiphi imega kuphela singetha ngidedela iflow ezomuka nawe jezi ekhanda ngiyabhinelwa ngiteriyethe elidubula liqeda bafuna ukuphatha njengepresident emina ngihila kuhluleka abasehle ukuthola ngisho i-evident ngigqiba after sekwehla i-caskets isityala saba sikhokhi ekhulumanje ngabo bheka sesiqeda savalelekile i-maximum prison sijampile nsothi ngathi shube egange ejaldini nezinja ibambe ithambo ngibeka i-bob martini montshontshi iflow yami gada ngiphuza nasenkomishini shiya nokwenza ngifundisa isifundo kwe-lecture ngisakuthela sishiyile nginto yami ngiyayimela ikhalile indwebo defe ngaba sipithela kuyehlela amahlathi ephela sandla ngesitula bebambelela selihlaza amadlela qathali ngibindi ikhala sempini ngisangaduma emini ek-16 nsimbi yashisa nifakani ehlathini siphambane estradini ishiyo obishini 6 feet underground amathamba asemhlabathini emehlweni akho kuzoshaya unyazi ngiphuma okwenhlamvu ngilayithi eshisa amalayithi kushuba koma idla ibhansi ngenza show kwenkabi ngiyagula beza nekhambi bengifuna into ephelele ngase ngithole ubhithi kasky thina sesifana sashoda ngama-overall sikho isikhathi siyagijima ngathi sike imaraton ngidila nekati kuhluleke ngisho imetadon ngishiye ukhala ngazufunge sengifike namakrayon bambe ezingelayo yithi ebashisayo ngikatele kwebhayo umlilo ovuthayo ngumshini oshintshayo simbe memezayo ifeke sichelayo indlova isindomboko wayo isikelema ngisibhayi mina osikweletayo ngifela bona ngamathe kusayimini idela banayibaze emakhanda abo bazenza ingozi ngiyagqema mangipresa sebeyakhala baphenduka ibheli ngisakwimishini ngathi ngiyagunda mese ngivula indlela ngigaqa ifindi lona phimbo ngigcina isiko gcwele imqingo mzane oshintsho ngiyoka isipidi ngishiye umvimbi ibona buciko suka umsindo sikhona ilingo ngishiye umbiki isanda spridge amathuna segcwele iphambano gcwala kuyafiwa nophuma endleleni ngiruda ngifuna ephaweni angeke baligwinye mina obaphutha iqatha emlomeni osidumbe emakhazeni yona ekhipha uthothe ekhoneni ngibashayela inamba ngazifunge bagwetshele enkambeni ifleka liphakame ngicheloko umthakazi nkaniye ekhaladi ishitshelokonwabo igazela phalala bashonokwelanga avukile inkanyamba ngibadla ngekatlari ngivusa induku ngazifunge ngidla amakinati kwaqhuma ntambana ngibethela kwerosana isiphambano serocka lesitali ngidetroya sekudedela umbayibayi qinile ukhakhaye ngibama emqaleni sengubhuthayi ngayeka imawashile phantshe kwenza ungayishayisani 4310 iyathopha thola umkhondo lelicoco kufuna umnotho goba uponda sikho isimoko nivala umlomo gose udobo cisha umgogo kuhlehla ubhova goba indoda sifinisha ngokwamakatshana kufikile imbodla ngayibamba zaqina fast lane ngishintsha amagiya amahlathi aphelile ngitheleka nzima ngiphenduka iqili angeke ngaliphosa ithawula indastri ngaphi iyabhifa ngibhayisa ngitshontsha kolayini oshaya ipax uyangigcina la mabhazi avale show akukho no-escape abayapraisa nale skili basibona silokhu sabrade samele ngipushe ngathi ikare siwuwusigedlemba nhliziyo ngishiye nenxeba ngathi igwazwe ngemeva